Inyas music.
Fuck you, bitch.
SmokeMziki.com.
Maza Fanta. Serious, Genie, serious.
I pretty, cause I'm too well seen. Crop.
Lopazi, Genie.
Who the first school need you and the ocean need you? I love me, kujua. Watoto wengine mekusa, wengine wamekua kazarika. Mala miserikali nanijua, kwani we mi unanijua. Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita. Ulifos kunijua ndo ushanijua ila misija kujua. Watoto wengine mekusa, wengine wamekua kazarika. Mala miserikali nanijua, kwani we mi unanijua. Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita. Siringishiwi papa, singishiwi rasta. Sizimiwi data, chakuliwi chaka. Bish kama bishi na gise tikila sekta. Swempi madada, swempi makaka. Na mwimpia kila mtu alefikia kufanya. Na mwimpia baba bola letulia na mama. Na mwimpia mama bola ni mkuza mwana. Na mwimpia kila selene supporti wana. Afrika, Ghana, Naija na Zama. Burundi, Kenya, Zambia, Unyama. Swempi matusi, swacha ni vichupi. Gwanda moja moroto nusintegi. Mamluki, chama moja morota nizungumze wabishi. Wakitambo sisi, watu wapya sisi. Wanka kila hengo Mungu bariki. Bele ya kumbati nyuma wabishi. Bele ya kamanda piga saluti. Ufati hilevo wa ufiki. Udaki hilevo wa ushiki. Wanka kila hengo Mungu bariki. Bele ya kumbati nyuma wabishi. Bele ya kamanda piga saluti. Ufati hilevo wa ufiki. Fuck you, bitch. Hudi force kunijua ndo ushanijua ila misija kujua. Watoto wengine mekusa, wengine wamekua kazarika. Mala miserikali nanijua, kwani we mi unanijua. Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita. Hudi force kunijua ndo ushanijua ila misija kujua. Watoto wengine mekusa, wengine wamekua kazarika. Mala miserikali nanijua, kwani we mi unanijua. Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita. Kucha hands up, 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 kucha hands up. Afrika, 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 za mtu mweusi. Achikupati opo na ukia. From a fish classic, do to my feet, chavi chavi. Kwani we nani? As a big boss, I'm a framework. I got respect to manager dunia. Anakubali sana vantu toka sinyo wefu meloi. Anakubali sana wanakuwa mkwa kutoka wesha di maila. Apila kuchoka pro wanakuwa dedi prechama. Nakubali sana chikeni kuku. Wanakuwa gomsi. Wanakuwa kikamponi nakubali sana wanakuwa lakati. Anakubali sana wanakuwa yobo Serengeti. Bila kuchoka pro. Anakubali sana kizu tizi ya 47. Anakubali sana mjomba show me kagere. Kagere kwa mbele mbele.
Download kupitia SmokeMziki.com.